Ngicela kanjani ngicela osizwa ngaye ukusho kanjani umngani wakhe umthandi umtshela kanjani ufuna yena ngicushise mina wedu kumina ngithanda wena ngicela uqale phansi uyishelele ephutheni olenzile ngizoxolela.